Bengafuna ukukhula, bengafuna ukufunda, kodwa umdala wenza izinto zenzeka bese ngafunda kuyo. Pilo besipusha smooth, lesi sprala futhi samba sibe sidlozi. Sikafula nabo sibakhulu, omalandeli ingane idlule ikhanda ekhaya kwamasuku. Ubani isiphukuphuku abone yini enisusuthuku. Ubaba uNkulunkulu ngibonga njalo uma ngivuka ngisafambula, kodwa impilo iyaqhubeka phela sifunda ngamabhuthi. Ukuthi ubani uthenge ini, udriver ini, lokhu asifuni nokukuzwa. Sohlala njalo silokhisi, balekela nabasebenzisa umuthi. Ngisakhuluma, siyaphezulu, sihamba nangathu. Sabatsheka ukuthi sofela khona, siyabameme ekhaya kuhlatshwa inkomo. Amapleti aphuma nga-4, bayezela manuka ikholoni. Ntwana geza ungabheze sekungaveza ukuthi ulala ngesikhokho. Man is not everything, you can die. Mangakwazi ukusebenzisa inhloko. Never failed on the streets, I'm a pass. All this shit I got all in my balls. They never boss, unless I tell cough. I'll never cough on the mic, nigga talk. Got all in my balls, never fuck no hoes. Labantwana basekhaya ngizobashaya ngeboom. Ngakhuluma uma ngekho, gogo wayendeda. Hlonipho ngiyayazi ngakho impilo isishelela. Angikaze ngibe inkanya government. Anything bengifuna bengilwela. Kwasukasukela cause angikaze ngiqeda isigela. Kodwa ngifuna ukuvula isigela, ngifake amahasa kuphela. Safika hlupheke egoli silala phansi ungekho umbheda. Sikaze silahle ithemba ngoba impilo esiyayigethela. Ubuguphi wena sijampa ama-fans. Ubuguphi wena shela ukuze kuphele ne-free mood. Ubuguphi wena sibhaka amakhekhe. Ubuguphi wena sizama ukwenza ngcono uma behleke. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena sijampa amafence. Ubuguphi wena shela ukuze kuphele ne-free mood. Ubuguphi wena sibhaka amakhekhe. Ubuguphi wena sizama ukwenza ngcono uma behleke. Yamdlela I came my life bengiboshiwa. I was killing my face. Marek afana ngiyabuyela Monday. Ukuhlakanipha kuqale mase ngifunda iBhayibheli. Ipeni besibamba ngisho inkosi uphela. Ngoba salibeka phansi inhlupheko ayisosiphela. Sizo ngene ephalamende sifunde wonke la magehla aphethe inkenke. Mntwana ngimdala kule game asobone ngisho nayintshebe. Ngeke ba understand, aba understand ngisho noma ngibatshela ngomageba. Ubuguphi wena sijampa amafence. Ubuguphi wena sishela ukuze kuphele ne-free mood. Ubuguphi wena sibhaka amakhekhe. Ubuguphi wena sizama ukwenza ngcono uma behleke. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena. Ubuguphi wena sijampa amafence. Ubuguphi wena sishela ukuze kuphele ne-free mood. Ubuguphi wena sibhaka amakhekhe. Ubuguphi wena sizama ukwenza ngcono uma behleke.